boy singer, yeah, yeah, yeah.
Young legendary.
Kailama. Usipime akichuta machuchu dede, jua kakata kama kajasi ya kweli sio famba, wala kipenzi shalewa. O mama kwake naelea, tena utamukolea, maboya mate wanamezea. My baby baby ya motoe, nataka nikupe mpongotoe, mpige na fotoe, huyu babu kipala motoe, eh, weilete. Wow, wow. Beba furushi la magimbi, hata kwa kitata mdomea. Yele makabana kabana, nichezeshe bakanja bakanja. Yele my baby baby ya motowe, nataka nikupe mpongotowe, mpige na fotowe, huyu babu kipala motowe, eh. Mwailete, wow, wow.